Jesus, kwara ya tansa.
Onye hụrụ Jesus, kwara ya tansa.
Dance up.